lokanzamba ngandafukana usiku nitsimba nitrapa zvasono minana atleli loko senitsipa matisho kuhava miloro malamba nechitapfuka zvalolo malamba nechitapfuka zvalolo why I do what I do man I don't know why I do what I do man I don't know lava vamavonzo loko vanzi vovohla mala vari kasi ndifihla kwe vatsimbe timbilu vari vala kuvona swaku kasimenta helela kwe malamba nechitapfuka zvalolo malamba nechitapfuka zvalolo why I do what I do man I don't know why I do what I do man I don't know I don't know, I don't know why I do what I do, man. I don't know, I don't know, I don't know why I do what I do, man. I don't know. Nifuka nispana usiku ngatleli, am I gonna make it? I don't know. Vanhu vane ranza hambe ngavula ngechumure sipu refollow zvela matimba lava ndzi dyondza ka vona vo tala the fellow n'wina mi nga beja ime hambi ndlangi xihoxo na mbyela on follow naswo swa tindombi leswi rhandza mali mina ni nga mana ni skomo vutomi bya joni loko i nga na mali na kubyeli nge khomi nge koro i khale ni zulazula na matiko ni famba mi lava xo xikoroko khuluma we mali mina va nge ni dyondzo lava wena yi ta toroka mina ni na nchumu mara swa valoyi va tiko swinusa na nkondzo va zama ku ntlangatlanga ka maradio kumba ni ta tikumela polo mi mali na yi lava no chavaka khendla veri leta duma ta mporoma ama veri gaza nkulu na yena va n'wi sweke ka boto i ri hluphekile mara yi lahla nyama van'wana va yi tivi na korosa mimiti yin'wana a n'hweti na n'hweti swakudya va teka hi xikoloto van'wana va nghena xikolo nga longa nge nchuma nga yi khomi na mpondo ni swivone a joni leswa swa ku nyama u yi tsema u yi tlhava hi foro malamba ni xitapfuka bya lolo malamba ni xitapfuka bya lolo why I do what I do man I don't know why I do what I do man I don't know lava va mavonzo loko va ndzi vovohla mala va ri kasi ndzi fihla kwe va tsimbe timbilu va ri vala ku vona swa ku kasimenta helela kwe malamba ni xitapfuka bya lolo malamba ni xitapfuka bya lolo why I do what I do man I don't know why I do what I do man I don't know I don't know I don't know why I do what I do man I don't know I don't know I don't know why I do what I do man I don't know vela hi xihundla mina been running my city ku hava ugolosi mina ni kwate ngopfu ni ndzana ya bunu loko n'we mi cinca na lumo pfumalanga limpompo vo mrepa va ni khongelanga ri ni ntshava ya siyona ni cince mandlelo ni famba na nguva tinamba ni baka hi foro ni mchangana chantu ku lwa ka gaza a vuswa a ni ti bya tolo mina no va blind a ni lavi mazaza ni fike bya bombo na bolo vandlele mithingi va ri kasi u tsalaka njhani u nga dzahi tizolo n'we va fanelaka gazi nga hambani na mexa ka zulanga twa na tingolo mina ntsena no lava tinyero a ni ta kota no fasa tinewo inoko wundi wa nyuketa memo pfura mpepo se ku cina mangelosi lava va mavonzo loko va ndzi vovohla mala va ri kasi ndzi fihla kwe va tsimbe timbilu va ri vala ku vona swa ku kasimenta helela kwe malamba ni xitapfuka bya lolo malamba ni xitapfuka bya lolo why I do what I do man I don't know why I do what I do man I don't know I don't know, I don't know why I do what I do, man. I don't know, I don't know, I don't know why I do what I do, man. I don't know.